Mina uthathe idolophu nula ngesakavala nethawula makoti ziyaphalela umhlaba lombili ngokuza kwamakhelwane. Unjani ba ngokuzizwa unjani nje ungasini? Njengoba ungasinilanga kanje uzizwa nje unjani nje? Yini ngumqekedo wendaba ofuke nazo ngayizola kashaya kushaya ucoceleni. Umkabula khotha azayithele ngosayicala kalibona umsolo engagwetyiwe angeke ningizwe labafana bam ukuthi ngithini manje ngoba anilusana. Ingono nentibane yasemandaba yabugcoba ubulongo benkomo obusashisa. Thina sizinsizwa bafana bam siyakwazi ukushoshozela kwamchamo wenkomo esilondeni. Nohlahlanyavana zawuphuma esangweni phoyisa lomnumzane uhlahlela amehlo ndlela edlule kanjani ithoristi ubhekile. Wakhala uBenton wathi, hayi Gobhozela animoke niyidlala ingoma niyeke iy'ndaba zabantu. Ngathi ukudakiwe mfana wami, angeke siyeke thina iy'ndaba zabantu zikhona. Iy'ndaba zabantu nasiyoyiyeka mhla kwaphela zona. Wahleka waze wahishwa idobo uzanefa umfokangithi inkosi yami nakhona kade ungasili idoko elithengwayo bekuwumncindo nje. Le doko ogangwa lutshwala bamahlambu le makhaya. Phela hey, okungikhonza imalanga maonke kwaba no-R50 kwenza ama-calculations akho kuwe kuthi okay right? Idokwe Shoprite R20. Okay, idweshi kamajiso lensango R30. Avela kuwonto ayikhona liyadula idokwe. Phela ama-calculations ala bonke ababhemayo kuvele kube i-upside down. Chin! Kuye wagiwa ubashashisa benoshelembe benoqeda ukubuka abasehleka usanele umfoko adlamini benomeluleko ebhegile bathi nizama ugiya abafana bamanikwazi. Kuye kwajabula imali yabelungu benomdumfo kwasithola umpandla kamahlalela ilingani yomuntu osebenzayo. Yimi ngisithutha sedonko ngokubhakela enye imbongolamba nomnikazi wayo yadela mzinikazi kamashoba nokuchamela ubondo lomzendoda ingashongo lutho kwaze kwavuthi iphalamende. Usesingisini kwakhumalo sakubona. Heyi bavele bahleka ngakasho lutho. Umnikazi wefortune benongubani, heyi bayazi vele ukuthi masifika lesikhathi sasezingisini makufika lele hora akekho ongafuna ukuza. Kwayilowo nalowo wathatha isitulo sakhe wasondela wahlala. Omunye wathatha isigqiki sakhe wahlala wabhema wabopha inqwawo yakhe wabhema. Abanye bazokhala bafana abanye bazohleka abanye bazojabula abanye bazogqoza. Kuzogqoza kuze kugqoze isalukazi esidala sezinqe inkulu isalukazi sekiwe madoda kulo nyaka kuzophithizela nje. Hekama! Nangu nomkhathazi inkosi yami naye namasakhe. Nentshebe bakithi amahlihlane entshebe ngathi ubulongo bakabhejana naye ufuna uzokuza ukuthi kuthiwani esigisini kwakhumala phela kusekha khonini. Nangu nophoto naye uyiphethele ugesheni wapha ebhuzela njakanankinga. Nakho nalokhu kwangakithi okuzibiza ngosichumo uzibhemela nje isinemfu sakho nakakunankinga. Ngathi ile nyoni edla imsunde emaxhaphozini. Uma umbheka nkosi yami ngathi uzathi haha yeyi futhi bakithi fusek mina. Kutshelwa yimi lezo ndaba umgqobiso emsengemdala iyashiswela ngamaqedi ngadliwa nayizimbuzi. Ngehle isigcabhane phezu komuzwa kwasilisa eshowe ngathola lo mfana wakhona oyibiza ngokhoshe eqoba isipinashi ngasho ngathi o madoda kanti akaganiwe. Ngathatha isigcinci sami ngabuyela emumva ayikho le ndala. Ngumbana bayigqobisa uthayi kweza kube kwamashobe nehlala ngentombi igobhozile indoda ethe. Yeyi womgqilazi liphi le bodyguard lakho ohlezi uhamba nalo elikrimayo. Ninobani kodwa ngubani umngane wakho lwenhlezi nihamba naye futhi umnikeze. Eyi ngeke nilingene izulu bafana bami. Ingane ishiswa ukrim phambi kwenu. Nithule lo mfana ufela ukuthi nguye othenga utshwala. Useyothenga kutshwala nincomeke nani noma kubheda nithi uphafe kahle. Athengeke naye inkosi yami ethenga daka umze sebhede sethi ugobhozile ungene kanjani ngezulu abafazi. Inkosi yami phela kushaya idouble action. Ukrim ngapha amamba ungapha. Nedwalezilime kwaphuka iy'mbeyi zamakhuba kwezangakithi inkani. Kuye kwagiwa umapetuze esigungwini benobongani masondo phansi osuthi bathi kunjalo kunjalo wemadoda umsizwa vele abusoze balingani. Wayesethi umtsega umbhede kamesisi ongaphesheya ngongaphesheya ziyeke nidlabana amalunda wawuthi kuyobanjani. Usesingisini kwakhumalo sawubona.
Yebo mfowakhumalo.
Yebo njani kuba ngoko?
Ngiyaphila mfowakhumalo, ukhuluma nobhekeni lapho ubhekeni kamasikala.
Oh usimomoz manake. Amanake ngibuze ukuthi ukrim lona enikrima ngawo awusho simomoza niwuthenga ne-bri stand noma iy'khomo nizosa senizosa zodwa eceleni mhlawumbe noma kwamayemaye.
Kuphuma konke mfowethu, kuphuma konke nje ikhomo.
Okay, hheyi mina ngeke mina ngeke mina ngishisa ukrim egoli lutho. Ngamane ngiyeke kwalowo mculo ngibuyele ekhaya ngihambele ngi-almeri imoto ezangoma lehamba utshitshulombango. Hheyi mina ngeke mina ngizoshisa ukrim egoli lutho. Usesingisini kwakhumalo, can I help you?
Yebo gogo, ngojezekula.
Hawu bakithi, omzala, maninike, ninawo matric. Okay ke, ke na ume chiki na Nitinila matata maku Seven valili Seven valili bebe jenputi nzo kulumi singizi Hey pela sapo se sababu lala ngendugi singizi Kulumi kelo lbiza date my family Baze babu wani mechwe Watu mune kuluma mfutu mtala Tumbuya akulume wena Hey,
Yebo kawe ukhuluma no Destiny lapha o edunde kwalijojwana.
Hey kunjani kuba nguwe kabyana? Ngiyaphila khaya kunjani kuba nguwe? Hey mana kancane we Destiny. Naku lo kushekhasi okuyibiza ngokubabasha kwedlula. Hey vimba mbambe Destiny, wozala we namfana bakubiza ngomasweet. Wabalanga kamfana ngiwenze njani waze wagijimisa okwethude, ngiyabona ethude leselapha esithombeni egalithosi. Kwenze njani mfana wami? Hey kodwa Nkosi yami uNkulunkulu angeke alingene izulu wami mfana angeke alingene isitalo naye izulu lakhe kwakukuhle nje mfana wami ukuthi phela kuphe ithalente lokucula avucula kahle mfana ubu-agli lokhu kwasekungobani nje Nkosi yami kwakusekungobani ubu-agli bakithi ngoba ngabe wakuyeka waba nomali njengabanye abafana uyeswa manje kodwa-ke eyi asedlule ngoba phela abantu besifazane baya-understanda yabona nje uma unemali yokuza abantu besifazane abanankinga nawo hou baya-understand abantu besifazane noma ngathiwa uyisithawulane ngokuza abantu befazane baya-understanda na unentombi angithi uphuka swela lapho esiginqini mfana wami ungangenza isilini ngigcoba kanjena nje mfana wami ngiphezulu lapha kwayani ukhona uthuthane enginobheni uyagcoba nenkosini ishaya nguyena ugoba ukhona uzuma lapha nambasket ngigcobela kahle bathi abamazi kangcono ngu-60% awuthathe la thathala
Ayayuntibela queen, mfana wame, ayayuntibela queen.